Re khuna me re kokobetsa ka mangwele fa fatshe Jehova Jaira se chaba sarantso se alela re tempele re tshwere dikopelo tsa difela tsere rapedisa naga ya Afrika borwa re bona le shekere fela RTBC tse khora ba etele dipile ba rona le bona ba re sotla go bui pudijiwa ke le putla putla muso wa rona o ribegile bana ba rutegile fela ga ba bone ditiro ba bangwe ba tshaba dithuto ba itirela mmino ba bangwe ba tletse mmila ba rekisa mmele ba tsuba diritibatsi ga ba na tswelo pele ba itsenya malwetse a sele ba bangwe ba lwela fela ga ba kalala ba jile re lebilwe ke mathata a seng kana ka sepe lefatshe la borra rona le tlhakatlhakane ka Setswana ba re maloba e ne se mabane amen. Sisikelele isizwe sethu abazali bethu kanye nabantwana ezweni lethu sikhalela kuwe Thixo Somandla sicela ukuhlakanipha kanye namandla ngoba siyabona impi nezifo ziyanda abafethu abathola imisebenzi bayaphana umona mkhulu emzansi abantu bayazonda iracism kwelinye izinga siyakhombana abesilisa badlwengula besimame nabantwana ubugebengu nabo sebukhuphukile emakhaya wethu nakhona futhi asiphephile ububi bugcwele kakhulu emasontweni abafundisi abasathembekile kuholweni iy'ngozi zasemgwaqweni azipheli abantu bashayela baphuzile abadeli abanye bakhathazekile emphefumulweni ngoba kungasekho ukuphumula la emhlabeni amen.
Yes, it's a moya walk over.
Who's able to look at more now?
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 Who's able to see something called Sia?
You want us to be